Chechemea, karanga za saida, mabonka tupo Al-Qaida. Atari so kawaida, akisakata rumba naita. Ok, dansi kidogo, uno ya pali wa Kongo. Yeah, yeah, kwa mikogo, nona kama unapinda bugongo. Na unadondo po, 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 po.
Na show them.
Twende ado ado. Give it to me, give it to me. Go down low 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 low.
And then you know the biggie biggie. Digiri digiri. Kakara kikiri. Tufanye mambo mpaka lukwiri.
I say to HD, kwanza na mvuri ya miwani. Na mpiga jicho kama na muona ndani. Shapoteza plani na chenjigi ya angani. Mana gili kama gili shatanguli ya nyumbani. Sasa na nipaga wish, mesha on a sign. Kama na mkubali na natamani design. Mi was chasing kwenye dance floor, na mvuta gizani. Na sinaga by show, baby, atamkia chumbani. I say, da 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 da. Kamata shika mazaga zaga. Puzi zake kuji mwaga mwaga. Kainama kainuka, mada mada.
Ok, dance kidogo. Uno ya pali wa Kongo.
Dance na Mr. Mugan.
Kwa mikogo,
nona
kama unapinda mugongo. Na unadondo show. Pom 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 pom. You say pom 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 pom.
Zpushup.com.